zest is on this beat, ladies and gentlemen.
Ana sauti kaya mora, pesa zote anaweza pora. Mwenye siri ya Zanzibar, kwenye upepo wa karafu. Shingo yake ya upanga, nywele za kisinga singa. Hana simba, hana yanga, yani hatuna upinzani, wala hatuna papara, mambo sawa sawa. Kiuno chake dondola, fundi waku ni paraha. Wasiniulize, eti aliyomo yamo, yamo, yamo. You are beautiful,
I am
beautiful,
I am
beautiful,
I am
beautiful,
I am
when you beautiful,
I am
beautiful,
I am
beautiful,
I am
life material.
Sukia nikushike taratibu, nikupe mabusu ntomase kifua paka kone chuchu chocolate kala. Moyo wangu shaute kanyara na ulivo noga kama kibamba.
You are so so cute, tumekaza booty, tumetoka mbali enzi za ukuto pambe wote chali. Jia wongo fupi mtoto line uneza sema uvunje tabi skuti. Nyonyesho napawashwa baby nita kukuna. Kiuno flani mataka zungusha kwa nyuma. Mzuka flani napata kana kutafuna. Kana taka kukupanda wakati nisha kuvuna. Ukintazama, nika kutizama, haipiti sekundi, tumesha shikana. Kukukuru kakara, tunavo kimizana, kabla kushika, kukushona na kuchana, chana.
Fundi waku ni paraha. Wasiniulize, eti aliyomo yamo. Yamo, yamo. You are beautiful,
I am
beautiful,
I am
beautiful,
I am
beautiful,
I am
when you beautiful,
I am
beautiful,
I am
beautiful,
I am
life material.
Kesho napowashwa baby nita kukuna. Kuno flani matata zungusha kwa nyuma. Kuka flani napata kana kutafuna. Kanataka kukupanda wakati nisha kukua.
Moja Moja Records.